Zali Makasi.
Longa, Toko Longa, Leopard et Zali Awa, Leopard.